British guy, that dude.
Captain, tower boy, again. I know you miss us.
Hivyo ya maisha na jinsi ya gani, ya kike au ya kiume, mimi najiuliza kichwani. Yanatafutwa na watu since day one, yamejificha wapi, mbona hayapatikani?
Oh oh oh, bwana mdogo tulia, katika maisha jitahidi kujishikilia. Anko, hebu kwanza sikia, kama maisha magumu chana nayo kimbia.
Kwani vipi, blaza umekunywa bia, mbona shauri unanipa kichwani utaki kuingia? Nifanye ni mapenzi amenizidia, demu wangu mlemavu wa miguu lakini amenikimbia.
Umeachwa kisa pesa, bado utafute pesa, unatafuta mpenzi. Kutwa unachekacheka, unapenda kuchomeka, kudumia uwezi.
Naomba ushauri, 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 ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri.
Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Kama unataka ni kushauri na kushauri uje Simba, huko uliko sikufichi umeyatimba, timu la wazee mdogo wangu hilo finga.
Kubwa zima unanishauri ujinga, siwezi kuja Simba tamnizi, kwanza msemaji wenu ana sauti ya kike.
Wana Simba
wote Simba, gumvi wao mtoto wa kike. Nikiulizwa uchawi ni nini, uchawi ni kushabikia Yanga. Timu gani na wazee kibao, hiyo ni timu au kikundi cha waganga?
Hilo lingekuwa chama, asingeondoka chama. Una mnajidanganya, nyie ni kundi la kina mama.
Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri.
Naomba ushauri, ushauri, ushauri. Naomba ushauri, ushauri, ushauri.